Hawawezi kushindana na mimi, hawawezi kugana na mimi, sema
Genius Family.
Watapoga wanandashika number one sababu na flow dawa kakiatu chambani ani mkononi meshika mpila kwa bikigi makasi salamu utapigwa bendi usipo acha mikasi hiso rega cheke usitingisha rasta nipende mwenye nyek namba itege ya nyoke pasta ujuzwa kichwa mdomo unatema mema sepetu tembea peku viato mevaa wema na hatu kwa game nifanya mizuli dream niweze timiza tena babaja nitende mazuli kisasi tuwezi ripiza ziki mtamu na nipama pesa kama studio nikuda na kesha wilo nungoma inapendezo kiweza cheza kama naweza peponi pema na kifo so jambo jemo utatizama kila movie ila maisha so cinema ufupi nyundo hila ugongi misumari kalamu yozo vipi kama hakuna daftari nigga
Bado kwenye game tunazidi tukupray Bado tunakaza every day Na bado kwenye game tunazidi tukupray
Nimezaliwa Bugando Kakulia butimba, show zangu masoko rinde Waga naijaza kirumba, bila ndumba Kayumba na kuwa mrithi wa kanumba Na pigia mavumba, game naicheza prakata tumba Wananiogopa wakisikia bari zangu Na hisi nikifanana takeziba pengo langu Kila shindano mini mshindi ya kia mungu Kunifunika nsawa mtuwa skota ndoto kwa kizungu Mini genius,
kila mdundo
Misili yasi, japo sili nyasi Zama za kweli usili bas Bora kumi, watoto wakike wote vicheche Kuliko moja, kiume naeliwa kama wedi
Baro tunakaza everyday Bado kwenye game tunazidi tukupray Bado tunakaza every day Na bado kwenye game tunazidi tukupray
Hata day work, ye usi ni holy black Holy color, hizi decoration ni very work Wako wapi berry white na belly black J.I.M.B. dog master wa way back Game over key, siyo transparent Tuzo tano zilimkili huyu 20% Na wafunga break, na chora wanachoreka Kura dadadek, na ngumi kama za cheka Genius family, team kamili Habra katikati, hisabati, hisabatili Toka niko lapili, naelewa sikarili Ndo mana misi joy, hata nikitoka wapili Mini rapper Nyundo MC Mwanafunzi ukiwa mzizi chunga MP Mui team graduate ukiwa na plan B As Miami na panda paka net bila MB
Bado tunakaza everyday Na bado kwenye game tunazidi tukupray Bado tunakaza everyday Na bado kwenye game tunazidi tukupray
Sina tisha tu kwa mapafu Nilivu mchafu huwa na uchafua paka uchafu Smartphone na vunga na smartphone Shika peni, shika pipi, kijiti ni kupe koni Vuluga mayanga tupo kwa motion Pache blackberries and nae ni single bar 10 Blue table dondosha tu izo token Teja hidi duka na ulembo nataka cocaine S-I-C-H-O Bado sijafika HBO Wala Channel O Kufanya sifanya vitu ko Kila nikishika M-I-C ma M-C-V-L-O Yo chocho za kikubwa zinakaba paka ndani Hizi vesi kanzu kubwa zimefunga Ramazan Hip hop ni mzawa Nakula kiapo kama ndevu ni uchafu Osama ngekuwa dumb